Kingston Major, Auntie Khan, Shamran K.
I'm a sugar that rich in your soul. Nadi Mumuliango, Nabulia Munga, cause of Musango. They indicate a Mulingo. I want to know the Labambone, young and so pretty. Oh, Lumi Wanga Wanga, as a Mutima, Munda, when you need it. Mungi, or take a set to a Guru Banuani. Yari Muru Jangan, Teddy Demukamuri. As in some of it, to song I am a doofu. Every time you love me, you don't believe me. You wanga wadala, wadala, tu tamitu wabala, baby. You wanga tatari vyanjala, enjala wako ni kalamarina. Sunga, katoli wanga wadala, wadala, tu tamitu wabala, baby. You wanga tatari vyanjala, enjala wako ni kalamarina. Jendi munda momoti madimu kwa logo. Mwuza hivu nina gabana kugugu. Ze wafula mwana ndi mutiwa yacho. Jichitele kendi mukabadayo.
Zamiya, siyo ya balala sirosa. Kulio mubwa nasima, siku kawa nata siku tunda. Baby, kutawela na kufanana. Choyo yanza chenko na teri parana. Ulundi mwote ulina na balala. Zenika mimiko ya gwali no kakawala.
That thing is for you, baby, take it. I'll keep it. The ones that I'm with my Google hobby. Hey, baby, you deserve it.
Nalita sunga, katoli wange wadala. Wadala, tuta mtu wabala, baby. Wanga tachari vyanjala. Enjala wapo ni kalamari. Nalita sunga, katoli wange wadala. Wadala, tuta mtu wabala, baby. Wanga tachari vyanjala. Enjala wako ni kalamata.
Mkatunda ya munda vulala. Kwa ya soka ngatana kola yona balala. Musavaso sisiwa na njala. Vya kulea vya ngesiwa kubifendo vya nyama. The thing is for you, baby, take it. Chinitsu vizo, I'll keep it. Wasala mutima, Google have it. Baby, you deserve it.
Samia, siyo ya balala sirosa. Ulio mubwa nasima, siku kawa nata siku tunda. Baby, nalita sunga. Katoli wange wadala, wadala, tuta mtu wabala, baby. Wanga tatari vyanjala, enjala wapo ni kalamari. Nalita sunga, katoli wange wadala, wadala, tuta mtu wabala, baby. Wanga tatari vyanjala, enjala wapo ni kalamata.